kukabidhi moyo wangu moyo. Usinisaliti mimi na kukabidhi moyo wangu moyo. Usinisaliti mimi na kukabidhi moyo wangu moyo. Usinisaliti mimi na kukabidhi moyo wangu moyo. Usinisaliti. Mama moyo wangu umeumbiwa kupenda, sijoka hisia zangu nikajuta kupenda. Uzuri wako dhaifu wangu sijaniachoka enda, nitunzie pendo langu na ujue ya kupenda. Moyo utunze yaya moyo utulie, na kukabidhi moyo wangu moyo. Usinisaliti mimi na kukabidhi moyo wangu moyo. Usinisaliti mimi na kukabidhi moyo wangu moyo. Usinisaliti mimi na kukabidhi moyo wangu moyo. Usinisaliti mimi. Farawe wakikusafirisha na mimi Kenya ntatoka pia, staki pendile tulije kuisha, suna yuwa lipyo kupenda dia. Moyo utanyuma wabila wewe ntakosa rai, uspade sababu ya kunyumiza, eti sababu isha kupenda. Yuwa mbali na wezi tokwenda, na laki aposto kutenda. Farawe wakikusafirisha, na mimi Kenya ntatoka pia, na kukabidhi moyo wangu. Usinisaliti mimi na kukabidhi moyo wangu moyo. Usinisaliti mimi na kukabidhi moyo wangu moyo. Usinisaliti mimi na kukabidhi moyo wangu moyo. Usinisaliti.
All I need is you, I wish you could be mine. Only me and you, together we go shine. It's because of you, the sun always shine. And if I got you, everything will be fine. Everything will be fine. Ujo sika kwenye visa ndo naono nanifa. Laya bila visa ntafika bila kupa. Ndoto ya kila star. Next sika sema kifa, mina semo nanifa. Mina semo nanifa.
Mina semo nanifa. Fa, 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 fa. Ya, 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 ya. Na kukabidhi moyo wangu moyo. Usinisaliti mimi. Na kukabidhi moyo wangu moyo. Usinisaliti. Na kukabidhi moyo wangu moyo. Usinisaliti mimi. 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 Na kukabidhi moyo wangu moyo. Usinisaliti.